gudiga dhismaha masaajidka Bolo ee degmada Xudre xaranta gobolka Bokol oo ka soo gon xaranta ku dareerta dhismaha masaajidka iyo waliba gruubka Eelmaan dheer iyo kula wareegana $500 taas oo lansa dagay Mustafa Simo oo ku mid ah bulshada deegaanka gudiga gruubka iyo waliba beesada iyo umbiyaayna oo ku mid ah dadka deegaanka dhawaanka geeriyoodi magaalada Xudre xaranta gobolka Bokol soo na marshi hor galanta ka hayeen daryeelowka walaalo gruubka Eelmaan dheer ankoreen ko kumide gudiga gruubka iyo ku hadalay beesada iyo ku wareejiyay gudiga dhismaha masjidka Bolo muhiimad iyo ku leeyeen
caayirka kulanka salaamayni waliba ku dareerne lanko walaalteen si mawleera ilaagna risa dambe yaa lama qeyrtoon gruubka Eelmaan dheer leeraw yaa antuusan dambe galanta ka hayeen usbuuyada saata oo ayaleen ki jirinaay intan taas qeyrtoon ka ee dagaalaha asbuuyada kitti witi jar kintal firu ya dagaala asbuuyada uriye kolki su degnaay jar kaay jooradiyaache intaas ba ee darki us intaas ma uti su kuntidaay yaan gadaay alhamdulillah ilaahay aan meeliyo been betel su qeyr ka wanke betel sinin dagaala ilaan kitti rapi hakali tiri sa hakali damade ilaahay naare sa walaalkeen mintin wali pa kusoane group ka se pesa champol dollare oo nisaayid ki buurlaw yalle inga tare la pade lanki ilaahay naare sa se ma waay waana shantas pol tolo wali pa hasbaru de group ki elmane re le raay mintin nisaayid ki buurlaw wale nene sheeg intu simpa hinye betere is solar mintin ma tay ma sa se ti ilaahay sin afteen tin aadan ka wel shantas pol tolo yewre jiyan gudiga masaajidka yawaan duureejiyaan waan saasani leeyahay inshaalla dumeesla wareejiyaan oo bilaahay soo lama seti afar shampool dollaro si maulin sata kaayahay gruubki Eelmaan dheeri hasku aruuride dalii tibid meliyoro yoon ilaahay ajar hasanaad an koomaan ilaahay kusi gaasinyo tange inshaalla lankulisiin kureejiyo inshaalla
Masha Allah, hey,
wakadara da. Dinega kara hanu kumide gudiga dhismaha masjidka Bolo ya wayba kumahandagena beesada la hadirsi ya ona ando ayan walaal karlan sadagay beesadu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wayba amhaad iriyani, gurubki khair doonka hai, tanka al-maskin ka se'a wijari intis nolay, wallahu fi ulmi al-abdi, ma kana al-abdu fi ulmi akhihi. Ya Rasul alayhi wa salatu wa salam. Kami izin karami asem ilahi isim abal maliyya gezin ilahi eskulla unhasin duayan hatinna ulad dinbin maybaka awi dayna masayidi bula o kalman baham bateryal iwan toay maybaan baham aynay solar an baham aynay yok bil awdan gizak mulaw khayran yusun ilahi ken harisin ilahi ilahi khayrsin gizazi maybaha khayr kalan kiba ilahi khawlasi khayr kizigaw ilaahay ku amaan maray wa ayan subhanallahu ma yansuruhu ya ilaahay diinti ila ngirgaaran ngirgaare wa ngirgaar diinti isen ngirgaartam abaal gudiye ilaahay asansiya walla wala yaqbu mi'ada wa ilaahay la yaqbu mi'ada walla ilaahay mabajaw marka ma basin hajjaana khayran hajjaan jazakumullahu khayran adiya hala azin kaame wala musta'an
bismillah anti hadifti inti masiid kan adeegdi antaba mahad gaalay ma ku nagaane runtii sadaqadan yaraan allahayne ayad muhiimsan aan boos dina ku galli runtii group mandeera el mandeera kulli dadan gorada aan u dura fiyaala group kiska bahaysidi dad xudurka dhalay dhamaantii dal idiban meel barogan runtii islaan oga meel badan caawiyaan isa asee mawlayme dugsi uraan caawiyaan masaakin caawiyaan iskuuli caawiyaan ana taasiyooyin ka caawiyaan iyo caawiyaan runtii group ana shakhsiyan ahaan aan idin ku wargabo marka ADA ka baasiin
gruubka Eelmaan dheer oo ka dhisan degmada Xudre xarunta gobolka Bokol ee Fogaade sida lan caawi lahayd bulshada tabaleysan